yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde alal bare sappo e jetti lewru me hitane 2016 jena yamde soki do studio tamani miden tawa e maison de la presse pamoko jotti nono do kabaru jidi yumar way galo sakira bon competitivity yoga gobe cinnide kaldal e korangal puddi hokkodo yubbe jinde mudun yibbele mudun kanbe dakede nokku goto wakari jono gobe godde kasen badde kabordo cinnine kaldal e korangal kolliti wiide kanye ko he moyani jeli dakede le nokku goto idu dar fa dum wadda basiji goddi kasen dule sahal leedindi Jabe Union Européenne wonbe leedi meden di Kenya be jide do woni himbeele janginobe jande do do wor leedi meden di yoga halaji di fundewi ko wattu jono ko woni golleji Union Européenne do ne do deena go hani wartirde le nokko kanye fa yiror wadde manifu e mangal mudum passeport ngaji jaltudi joni di do woni passeport ngaji kesi di mi citede wi di jalti ko yaata lebbi nyaloma hande do wakkati jono do woni lamobe kolitido wala fuko bamir di do dati sona fa kabar deena go beedo leedi meden di himbe ndarto passeport ngaji di be kolitido sa tiɗalaji kewɗan tongi leɗɗi ɗo golleji kawrital fuɗɗi le kecci kenyan ɗo bamako ɗo ngal ɗo kawrital e ngal yonidi e ngal yoyi wattu jono do kabaru jande do dow wori le leydi meɗen ndi ɓe kolli tiwide ɓe jelli wattu jono no ɓalal jande hani wayltirede le leydi meɗen ndi fa tawe sukaɓe nde ɓe tilli jande fo ɓe kani heɓude golleji ɓe ƴeyal hono ɓe joppirta jande hinde nde le nokko ɗum noon ko nafata sukaɓe sanne ko sikiraɓi wono sembe kabaru yiɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kollitinde wi ɗum won yoga e guɓe cinñinɗe kaldal e kawral ngal le leydi meɗen ndi puɗɗi hokkude yuɓɓo inɗe muɗum hono yimɓele muɗum kanɓe dakede nokku goto wattu joni hono ɓe cinñina e kaldal e kawral ngal kolli tiwi tan jeeli kañumen du nokkani wattirede le ɗiɗo golleji iɗum dar fa ɗum wadda basiji goɗɗi kasen dule sahal leydi ndi fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samassé ko e Ousmane Dikko
facintinama ley talkuru ndu wiide guɓe sema e plateforme signiniɓe ndu tan goni ɓe kaɓatoɓe mum en dakete tawane guɓe woɓɓe ana ley saha leydi ndi ɗe foof darti yoɗe gattene hakkille banggal golleji talkuru ndu sukaɓe leydi kiyanke en gawa ɗum ɗum tewti goto e dunke en andal kabaru majjum Abdourahmane Traoré holliti wiide guɓe ɗe foof ana kani dakede salla kaɓorɗe mabɓe ana motte fayso eɓe gatte e ley guɓal gotal signinɗo talkuru ndu keɗoɗen koɓe kaali banggal majjum dow faccitago Ousmane Dikko
ana hani ana yoni ana foti ko ley kawral ngal ko yimɓe haɓanoɓe Mali kañum e haɓaniɓe Mali fuu nattine ndaake nokku goto hollitinde tan kala wawanɓe kaɓorɗe wonɓe ley saha leydi ndi fuu ndaake fa mbawen heɓude nokku ɗo civili en goodi ɗo civilaku ɗu woni pati ɓe jiilo nano e ñaama fuu so ɗum tilike ñeñuɓe golleji wonɓe ley ministére soldation leydi meɗen ƴeewa hono hanɓe ɓameede
oɗo sifa ana jaɓa tiɗude fa sanne kaɓotoɓe guɓe ɗe ana jawi imde baasi fay yontere ƴaɓɓinde to dakki toon ley commune goosi baasi imike noon hakkude ganda iso e fedde goto guɓal plateforme ngal ko sawi mbiɗi ɗum yo kabaru jogolal poste ndenagu on ɗo nokku ɗo guɓal keɓe motta
sikiraɓe ɗo mbali nettiri mijoji moɗo hello amen bemalande ngal mi noddirta face facebook ngal golleji jowiɗi ɗum woni ñalawma keeɗinaɗo leydi europe ndi fa hande ɗiɗo yamɓereji ana gondi e jukkitede ley leydi meɗen ndi keña heƴaɓe union européenne jiide ɗum woni yimɓele jangguinoɓe jande dow dow wori ley leydi meɗen ndi yoga e haalaji ɗi fo jowi ko wakkati joni ko woni golle union européenne ley leydi ndi golleji nayiriɗe banggal ndenago fa yettoyo yirwere ley nokko o kanko ɗon keɗaɗo royaum uni leydi ndi ɓe noddirta angleterre ndi ley leydi meɗen ndi o holli tiwide wakkati joni ɓe gondi e gollude golleji kewɗi fa ɓe ƴeyal hono hono golle kani fewirde ley sahal leydi meɗen ndi keɗe kanko noddirte ɗo yon abdouson obe o ko haaldi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samassékou
c'est le soutien économique
yo projet mballa bangal keɓe yalla ɓiɓɓe sa leydi ndi ana culta yalla kabaru lumoji mabɓe ɗi foof ana garta ɗo wonno oɗo projet yo ɓeydari noon bangal golleji amen yiwere ɗi bangal kabaru ndenago ɗum wonko golla fedde amen EITM ana halfina jande sodasi en leydi Mali yalla eɓe keɓa yuɓanade kala ko haɗata goɓe sattinɓe dinaɓe wadde bonandaji fedde amen wonde ECAP sahel ana hucciani hoore jande polisaɓe gendarme en e kañe garde en kabaru ndenago yo sifa guɓal totoɓal immadaraji amen hakke ujunaji jetto soldats en ngoni janginaɓe min puɗɗan ɗum fay ɓoyata manda totoɓo EITM golleji oɗo manda yajinte dow nokkuji
kewɗi
ila le lebbi ƴaɓɓinoɗo ɗi Mali ana wonde yaltinde wakkati joni passeport ngaji kesi le leydi meɗen ndi ɗiɗo passeport ngaji laamo o hollitiɗi wala fof koni fana muɗum sona fa ɓe ƴewto yal hono kabaru ndenago hani waɗirde ley nokku o wakkati joni o saɗa wara fa ɓama passeport ngaji ɗi du wonɗati kesi jaltinaɗe ley hen wakkati joni o ɗum won kamɓe yimɓele darto passeport ngaji ɓe kolli tiwide wala fof koɓe paamile ɗiɗo golleji ɓe kolli metti mabɓe ɗon tampereji ɗiɓe keɓata ley hen farde mabɓe heɓude passeport ngaji ɗi keɗe koɓe kaali dow hen dow faccitago Mouhamadou Samassé ko Ousmane Niali Bouly
hanka kasen kala mo jogali kartal nina hebata passeport keso o al musadda mun ana hawra ujunaji sappo e go le banki dun dum yobete nyande fuf yo temede yimbele ngoni ngadobe dardoma damgal gollirde kumnide kabar passeport be quality wide yo gilla watu 5 heures be kujjata warde kedo den ko be kali do hen do faci tango Ousmane Niali Buli
le fil est très
do mo ban heewi sanne dum hayba gadu mon fu ana wori no wede dum nyande kanum joyne dere jande mi yeyi banki gilla 6 heures kam heba joyne dere jam famili yotti o darani be kabar yultardo mi heba joyne dere jande nyande mudum sabbi be mi di bellege jangu mudum garmi gilla 5 heures ka fa 10 heures den ke joyne dere jande
posé vers 10 heures
police be kuliti wide ko sawbini dum fuf yo ko tawtawbe passeport be ana kewi fa sanne hakke temede nay fa yo tade temede joyi talki jo inta nyande fuf be kuliti dum wide balde sappo ciagal jo ingol talki passeport woni ko dum biltoto ka won kuliti be wide tidalla kabar passeport o ana yawta ko sifa ko fuf kedo den ko be kali do hen do faci tango Ousmane Niali Buli
quand j'ai déposé ma carte
de joyni me dere jamde be bi kam fa balde noga de passeport am hande mi wari wawtu 13h30 mebi passeport am wawtu 15h30 o nangu goddo tidalla ja ana ngodi de nata nomi ko yata himbe temedi do gonno le danki tagal mun jama be dege police jaddo won noddo inde himbe ka jamaano heewri nyaara waawi wasude nande inde ma ana nodde sabbe fu wawtu goro be noddata tawon duka na heewi sanne
jande do do wori leedi meden di be kolliti wi ko heewi e jandeji jangintedi ton di fusa jeyu golleji mudu kebataake do mali do ila le hecci kenyen kawtala no wonti e wadde do bumako do faabe jeyal hon di do golleji kane huncinirede hore wakkar jono be biya be jeli le hen dal yaltinde dati be jeyal hono ben joppirta jande hinende wori leedi meden di sabbe de kayre beedi fu wadde wayde golle le nokko o wakkar jono be jewta yalla dati di be kane yaltinde le hen jeyal hono jandeji kesi di ngori leedi meden di fa sukabe jokolbe keba golleji ko awi kede kanko noddoteedo madame Koulibaly Mariam May gawyo jangino jande do dowr leedi men do darto kabaru ande kesse du ko haali do hen do facci tango Mohamedou Sama Seku.
Je pense qu'il faudra d'abord chercher à gérer.
Eden kani hinnaade tafon ko adadu janginobe abiti le jangirde de ko fadde amen yewtude tidallaaji keddi sabbi wakkati joni o enen fuf en pammi wiide sifa jande janginirde dow joni de ana pamdi nafa foy so jangobe tilge jande kabaru golle mabbe tidan yoni ko mbalitan dum fuf sala jangobe an anda tigi ko be gondi e ko be kani gollude ciagal jande mabbe en tagitike wiide to tuba kube ton janginirde dow de ngadan sifa jande mabbe dow ko entreprise en kasindini sala jangobe an anda to golloyta gila bitilaka jande leedi malindi dum an haani nyeminde de do leede gollidide service gollonobe ko hemun en maadi furba
travaillant avec les entreprises privées ou publiques
kabaru labal le ngalure bamako debe kolliti wiide kanko ministre kuminido kabaru cianam leedi meden di kenen o yalti o yehi o jewoyi do hono nokkole do tunele den juppetedo fo jewtu yon dido golleji ngordi o yehi le commune tatobo do bamako do nokkono docteur Dar es Salaam wakkat juno o yehi do nokkol mangal to tuni de gondi e juppete yuppede to yehi o jewti ko dido golleji ngordi le majjundo holliti wiide wakkat jon dedo tulele jewet yalon de potinirte bangé jama o faabe jeyal hono golleji kan yarde yeso kede kanko no docteur Ousmane Kone ko ministre kuminido kabar labale hawa lujule no koko halido hen do facci tango Mohamedou Sama Seku.
Je constate que les
parano do sifura le golleji amé urdi kasindinade nyamaaji di fuf wottama jati min beltima e majjun fa sanne min gari hande fuude dabare sala idum wasa wartude do wonno min gadan no nyamaaji galleji di fuf mutirta le nokkuji kertaadi GIEN talfinte jogolal mudum den so nyamaaji di kewi service ozone waranan di fuf dum hadan di juppede do laawi so goto futtini ke ko hafna ko en boyen taw en jaay tidere nyamaaji le nokkuji amé di
plus lieu de concentrer des ordures.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sikirabe jayal lodo ne le réseau ngaji di wattu joni puddiranto kuccala tobe kolliti wiide ko yata yimbeele chapande nayo urube le balé hala nané en kany en di wakkat joni no gondi e famminede no kabaru cialal worri ton wakkat joni be famminte faabe jayal hono cialal haani ni gorle odo nokku kambe yimbeel lanibe odo golle be kolliti du wala fu koni faana mabbe so wala fa yimbeel ngombe tobe paama no kabaru cialal yimbeel ngombe le kredduji di worri se urute ngardam faado sigaso do be bi ko yata yimbeele teme deron wakkati jono urube leeyi kabaru cuudi laamu di kanye fa yotto yo mangal pade kanye gonde wad to kawtal mu en joyo balle ngal do kawrital do wakkati jono be jewtuto no kabaru de nago worri le laamu kuccala le laamu sikaso no be ko litiri wide lanni be wodo golle suudu ministre humminu kabaru hagitere laamu le leedi meden di wattu jono odube pammitono kaldale kawdangal worri le leedi meden di sen iwrute garantiminirem faado seguroɓe kollitiwde kanko jimowo goto mom noddirta Mamadou Dombi ya hollitam wiyede keñowo ɗali adna oɗon jimoɓe mbi duuɓi makko ana mbara e duuɓi capanɗe jeegom e jetti ɓe mbi ɗom wonno ɗum woni walde ndeɓnoddirta super biton ɗum woni walde wonde to segutonde ila 1970 wakkati joni oɗo ali sukaɓe nayo caggal makko sutura makko ɗu waɗi keñen to seguto sekiraɓe hollitinde wi yoga e kabaruji ɗiɗi min joginoɗo hande ɗi ɗiɗi ni en pammina on wiide tan ɗum wonno yoga e guɓe cinñiɗe kaldal e kawral ngal le leydi meɗen ndi eɓe gonde hokkude yuɓɓo yimɓe hono yimɓele mabɓe kanɓe dakede nokku goto fa tete kaɓorde muɗumen ɗum e tawede fo guɓe goɗɗe kasi an toɓanɗe kaɓorde fa dentiroɗe cinñine e kaldal e kawral ngal kolli tiwiɗan kaja watte le ɗiɗo golleji eɗum dardu fa ɗum wadde toon basiji walde union européen wonde le leydi meɗen ndi keñeɓe jiide yimɓele jeeɗoɓe habaru e jiide ɗum won yimɓele jangguinoɓe jande dowdow wuure le leydi meɗen ndi keñen yoga e haalaji ɗi fo jogui ko kadi joni ono jaam e deƴƴere hani wartide le Mali fa yirwere waɗa le nokku o passeport ngaji ɗi noon ɗi gori le leydi meɗen ndi wakkati joni o laamu o yaltini passeport ngaji kesi ɓe mbi wala fo koni fanamaɓe faɓe ƴeyal hono ndenako hani wartide le nokku o ɗum e tawede fo yimɓele jeeɓe sa darta passeport ngaji ɗi kolliti wiide tiɗallaji kewɗi ana le ɗiɗo golleji ila hecci keña kawrital malngal fuɗɗiɗo boma ko ɗo le ngal ɗo kawrital wakkati joni faɓe ƴeyal hono ɓe kani wayltirde kabaru jande le leydi meɗen ndi fa sukaɓe jokkolɓe keeɓa janggine jandeji tawe ndeɓe tili jande fo e mbawi heɓude golle le nokku o sikiraɓe ɗi won noon sembe kabaruji ɗumin jogini on ɗo bete hande ɗi fa hande kedde heɗade honno andirɗo no yewtere meɗen nde ana heddi caggal